Nipange matumizi yangu katukule Kwanza mepigika sija pata bure Wakati gumelara mina amsha dude Sukusuke na mipaka neche maisha nire Maisha nye mapupi kama kimo cha joti Bata batani tena mixa kuposti Nakula nani lotafuta nao minoti Pasoma wingo tama wimbi na boti
Blam blam, blam to the mall Pindi than that, sin and all Chango mchango makila mpango kukotro Ni so, ipo siku mambo ya tablo
Oya, fuck cocaine, I sniff gunpowder Black propane, I kaza a scoba Pop champagne, niko na real over
Ustilete kumpe
Nyache nini kambe Nyache nini vimbe Spendike lona po kuwe desolangu Wewe ni pimbi, usinipangie
Wala zangu
Ache nile good time
Wala zangu
Wakati na zitafuta
Wala zangu
Acha ni hongi fiza kwangu
Wala zangu
Acha shoko wewe
Wala zangu
Mine kule jesho langu
Wala zangu
Hauko wakati na zitafuta
Wala zangu
Nalewa kwa hela yangu
Wala zangu
Pungulo shauli wana we
You don't know my struggle So kaa mbali ukiona na nyo shorts double double So finally Punguza ushauri watu wana mipango
Nite humble, nite jeuri sijali na kweka kando
Mipango na matumizi ya pesa zangu sifagiri gambo Hata uwe mwizi ni maisha yako sifatiri Michango ya siku hizi mnapanga kima cha chini nyingambo Niko mkimbizi zidola zitaji CAG
Shut up mwana
Kwepo wakati na hasu likatashi kabandana ngalau nifute jasho
Sushi gigida kasichana sipendi unitole macho Habari za kupangiana za kigasho mipasho
Na story za bia moja matofari mawili stack
Weka jenge
Takuja panga pani party after party
Nino Nunuwe mabati, jaki nkata
Nipata tetenasi
Sitaki ushauri wa kilimo cha tikitu ala mananasi
No Nyache nini tambe Nyache nini vimbe Spendike lona po kuwe jesho langu Wewe ni pimbi usinipangie
Wala zangu
Acha nile good time
Wala zangu
Hauko pakati na zitafuta
Wala zangu
Acha ni hongi fiza kwangu
Wala zangu
Acha shoko wewe
Wala zangu
Mine kule jesho langu
Wala zangu
Hauko pakati na zitafuta
Wala zangu
Nalewa kwa hela yangu
Wala zangu
Pungulo shauli wana we